you're driving me crazy, crazy.
Waseka bongo malaika, amanyo gega tukulanga keboza mata. It's unbelievable, nzichukira rena soko kumulaba. Yampita, excuse me lady, oh gosh naunga. Obugambo bwe yugiranga bubonye mutima ogubonye ebiwundu kubulungi bwenga sisomola kugana ate nga kizibu nga kizibu nga kizibu okukkiriza nti ali awonange nonya akafo kyemukweka agayaye kigatamusange besunga lwe bali musanga nga talinange balyoke bemole. Tebamanyi kyantuukako bwe mba ntambula bankubira bujambo naye sibiraba. He's driving me crazy and I'm in pieces. Buli fesi gye ndaba kifaananyi kyo kye kinzijira baby. Nyumirwa engalo z'ozigonda ziringa zo ze bakola mu pamba. Amasugo galina amaanyi bwe mbambuze mazima gakola nga sola. You're driving me crazy and I'm in pieces. Nonya kapo kyemukweka
kapoje mokweka.